for brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment. Stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best.
Ibara, mambo vipi ya this is Jim Presenter KE once again. Karibuni sana tu kwa YouTube channel zetu, lakini kwanza kabisa confirm kama umeweza kusubscribe. Kama bado sijui unasubiria nini, tafadhali tunakuomba tuweze kusubscribe kwa channel yetu ya Jim Presenter KE. Mazita kwa fresh baridi tena zilipendwa na kujuza tu mambo fresh mpya kabisa, zile ambazo zilitokelezea kitambo kidogo lakini bado zinafanya vizuri, na zile tu mpya kabisa, na zile tu ambazo zina expect wa kudrop you. So guys, moja kwa moja kuna kibao amekwambia tu leo hii saa 6 usiku, today midnight, atakuwa na angusha hili bonge la ngoma tena zaidi pale, ngoma mpya kabisa, akwambia tu naitwa Zuchu Zuhura. Sijui title ya ngoma inaitwa aje, lakini pale saa 6 basi atakuwa anazindua officially pale kutoka kwenye mtandao wake wa YouTube account. Pale kwenye TikTok ameonyesha tu intro flani hivi, amazing intro kiasi tu ya masekunde kadhaa, lakini tayari iko na views kibao, comments ni kibao tu tena zaidi kutoka kwa huyo msanii anajulikana tu Zuchu. Alivyokuambia tu kwamba allow me to introduce myself, my name is Midnight. Sasa sijui kama Midnight ndio title ya ngoma ama ni nini, lakini kiba fresh tena zaidi pale kutoka kwake Zuhura au Zuchu. This is Jim Presenter KE, just remember kusubscribe kwa channel yetu, itakuwa fresh baridi tena zaidi bana. Tukutane tena, bye bye.